kitambo ilikuwa inachezwa na babu zetu. Inaitwa Mukanda. And it's about time tonight five back. Ni
Andre MTA. Twende kasi.
I go by the name Andre MTA, zulizange mimi nani. Big ya D-Waves, form of talent, uzileni ya wali. Mukanda ngoma tamu, tingisha na kaiti, kiki mtu wangu mezeeka. Mukanda drums, beat and buggy, senja, hey, by my friend grandpa. It's about time, reviving the back. At this time round, we beat them more harder. We serious, maybe we gon' take this further. Madeni na mamani, bindeni mgongo na mtingishe. Nakaa yako jikiki, tutajua juu hapa, tunakula ngoma, hadi ya subuti wetua.
Well, on the other side of life, I'm not going to be able to do it.